Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Naho igisagara cha Kigali kibandanya kugaragara neza iterambere hari bice byacu bimwe bimwe ubuzima bukigoranye ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa
nakunze Kigali nabayi Kigali natuye Kigali imyaka cumi n'ibiri nahubatse amazu
Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda umujyukuru umunsi ku wundi bamwe badatinya no kuvuga ko wahogoje amahanga ibi bishimangirwa bidasubirwaho n'ibyegeranyo bishyira uyu mujyi mu ya mbere ikeye kandi itekanye imbwirwaruhame zavuba mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye I Kigali ku mugabane wa Afurika byari bigoranye kumva umutegetsi mu banyamahanga washoboraga guterura imbwirwaruhame atabanje kurata ubwiza bwa Kigali Dr. Nkosazana Dlaminizu umuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yafashe Kigali nk'umujyi utagira icyasha Naho ambasaderi Sherifu Mahamati Zene uhagarariye Chad muri AU yafashe Kigali nk'umujyi wiyuburuye nyuma y'amahano ya genocide.
Adresser nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple rwandais pour l'accueil chaleureux.
Turashimira byimazeyo leta y'u Rwanda n'abanyarwanda kubera uburyo batwakiranye urugwiro rudasanzwe. Kuva twagera muri uyu mujyi mwiza wa Kigali wagereranya nk'uwiyuburuye bigaragaza ubushake bw'abawutuye bwo kwivana mu bihe by'amage bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yashegesha isi yose kubera ubugome yakoranwe
la conscience du monde entier par sa brutalité et son ampleur
ibariko bifite ishingiro wafatira ku ngufu zishyirwa mu isuku y'umujyi wa Kigali ubusitani bwegereye imihanda babguhira amanwa n'ijuru imihanda inyura ku nzu z'imiturirwa ziteye amabengeza yarafunzwe kandi nira ku mutekano kazi ariko inkengero z'uyu mujyi wa Kigali zozo ziragaragaza ikinyuranyo twagiye mu kagari ka Nyarutarama ahitwa Abanyahe agace gakikijwe na karitsiye ya Nyarutarama ndetse na Kibagabaga karitsiye z'abifite by'umwihariko bitewe n'imiterere y'aka gace kubona uburyo bwo gucukura ubwiherero n'ihurizo rikomeye ari nayo mvano bamwe bemeza ko yabyaye izina Abanyahe
isuku ntaya kabisa ngira ngo nawe wabyiboneye aha ngaha gucukura toilette urayicukura mu minsi ibiri ikahita huzura mu amazi urumva rero ko ari ikibazo gikomeye niyo mpamvu bahise Abanyahe
naho atuye guturuka muri 86 ubundi Abanyahe hari ahantu muri aka kabaya guturuka hariya haruguru gutambika gutya kugera hariya hakurya hari ubutayu noneho ne nabantu baje iyo mvugo bo nibo bayihimbye ngo kubera uburyo nyine bwa toilette
kimwe nk'ahandi henshi muri Kigali Abanyahe naho haboneka uburyo bworoshye bw'imibereho abagura ibishyimbo bihiye agakombe ku mafaranga ijana make ya nyuma ariko muri aka gace babicururiza hafi y'ubwiherero budasukuye butanakinze twabajije ibiciro by'ibi bishyimbo bizwi nka mituyu
nani mu mugabo yagusigiye nk'igihumbi uragura ibishyimbo by'iryitano cyangwa ugura ibya desa nimba ufite abantu benshi sibyo ubwo saa sita na ninjoro ugura ibya desa nimugoroba ugura ibya desa
kwinjira muri iyi karitsiye ahanini kubera ubucucike bw'amazu mu gusohokamo bigorana kumenya aho winjiriye imibereho muri rusange y'Abanyahe Nyarutarama mu mujyi wa Kigali iteye kwibaza byinshi
hari nk'umuntu ushobora gusanga afite inzu ya chambrette nka kabiri kuri gatatu ari yatuyemo urabona ntabwo tukijyanye n'icyerekezo cya Venve nahangaha muri Nyarutarama Nyarutarama ni ibintu biri hejuru cyane turaho tutagombye kuba turi ntagaha tuhabereye
Kigali uko itera imbere umunsi ku wundi ni nako abatuye ibice bifatwa nk'ibyaro mu mpande zitandukanye z'igihugu babivamo yaturutse mu ntara y'iburengerazuba ku myaka irindwi ubafite umuryango
yendu w'icyango mu karere ka Nyamasheke kera Kigali hari hari ubuzima bwiza
ariko nazi Kigali kiba kigura amafaranga 30 kiba kibugari kigura amafaranga 70 none ubu ngubu kiba kibugari kigura amafaranga 500 wumva inshuro kikubyemo
gusa hari bamwe mu bavukiye I Kigali basanga bakurikije uburyo imibereho ibagoye muri uyu mujyi utagira icyasha batemeranya n'abakomeza kugana Kigali bahashakira amaramuko
nibo iyo babonye I Kigali umuntu avuye nk'I Kigali bakabona nk'uko wambaye ipantaro n'ishati bifuze baravuga bati abanyakigali bariho neza ariko iyo hageze nibwo abona ko ubuzima buhenze
wagira inama abandi bose bifuza kuza I Kigali
niyo umuntu agomba kuza akirebera kuko hari igihe ubwira umuntu ijya atarahagera akagira ngo uramubeshye ubone ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo
iterambere nabiyo bari niyo bavuye Nyarutarama bararibona
iterambere rya Kigali okay amazi arazamuka isuku muri Kigali okay imihanda okay amashuri arimo arubakwa ariko ibyo kuryani hasi hari n'abafashe icyemezo cyo kurya rimwe ku munsi nijoro cyangwa ku manywa sio nkubwira ndabizi twageze hariya haruguru hariya menejisi turoya amarompo bahaciye hari umodoka naringi gitaramo kurihirira abana habatse Kigali rubatse pe umwe mu bantu twari kumwe ntazi nkuko mu modoka barimo abantu batandukanye abata bakize bazakomeza abakire ariko abakene bazakomeza abakene
ndakurata mu Rwanda barahirwa bazakubona umaze kugera muzabukuru barago
Zimwe mu mpamvu zitungwa gatoki kukubu uyu mugi wa Kigali uza kwisonga mu guhorana imicyo idatandukana n'iterambere ariko hakanakomeza kuboneka ibindi bice bigoye kwiyumvisha ko byaba biri muri Kigali ni ingufu z'umurengera ubutegetsi bushyira mu bikorwa remezo hafi ya byose by'iterambere ugereranije n'iyindi migi mito mito yagombye kuba yunganira umurwa mukuru ibyo bifatwa nka nyirabayazana yo kuba mu bindi bice bahora barangamiye Kigali kuko basanga ari ryo zingiro ry'imibereho myiza ingingo leta ivuga ko yahagurukiye